الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
munaasabadani xariga looga jiray dhismaha cusub oo lagu kordhiyay iskuulka Abu Rayan Academy oo kamid ah iskuulada ay bulshada Soomaalidu ay ku leeyihiin ismaamul goboleedka Mombasa farcan kale sidoo kale ismaamul goboleedka Wajir ayaa waxa si rasmi ah xariga uga jiray chief qadii ugu dhow dalkani Kenya Sheikh Abdul Halim Uthman iyo waliba wasiirka wasaaradda waxbarashada ismaamul goboleedka Mombasa Dr. Murale Kame wasiirka wasaaradda ganacsiga dalxiiska ismaamul goboleedka Mombasa dana maxamed usmaan iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka iskuulka Abu Rayan oo horkacay dr. Cabir Saaq Yusuf Abdunoor mas'uuliyiinta aqoonyahanada iyo marti sharafti lagu marti qaaday munaasabadan ayaa markii ay xargay ka jireen dhismaha iskuulkan waxay soo indhindheen sidoo kale qaybaha dhismaha iskuulkan ku kooban yahay gaar ahaan qaybta iskuulka junior
now you can see bacteria through this microscope you can all come on by all and see how food has bacteria
munaasabada xariga looga jiray qaybta cusub ee iskuulka Abu Rayan ee magaalada Mombasa ayaa sidoo kale waxa barbar socotay munaasabada qalinjibinta dufcada lixaad ee qalinjibisa qaybta primaryga iyadoo 42 arday halkan loo gudoonsiiyay shahaadooyin oo gudbisa qaybta dugsiga hoose dhexe hadallo halkan ay ka jeedeen mas'uuliyiinta iyo madaxda lagu marti qaaday ayaa waxa kamid ah wasiirka wasaaradda waxbarashada ee ismaamul goboleedka Mombasa Dr. Murale Kame wuxuu u bogaaday maamulka iskuulka Abu Rayan isagoona sheegay in kaalin muhiim ah oo dhinaca waxbarashada ismaamul goboleedka Mombasa inay ka qayb qaateen
kwa leo kitu ambacho kwamba nasema hapa napongeza shule na Mombasa County tuko tayari kushirikiana na yote tuhakikishe kwamba shule kama hii imeng'aa kama shule zingine.
Wasiirka wasaaradda ganacsiga dalxiiska ee ismaamul goboleedka Mombasa mudane maxamed usmaan ayaa isaguna waxa uu sheegay in waxbarashadu ay ka mid tahay waxyaabaha aasaasiga u ah horumarka bulshada kif qadii ugu dhow dalkani Kenya Sheikh Abdul Halim Uthman Hussein oo halkani ka hadlay ayaa waxa uu bogaadiyay maamulka iyo mas'uuliyiinta iskuulka Abu Rayan oo uu sheegay in ay ahamiyad gaar ah iska saareen sidii ubadka da'yar ay wax u bari lahaayeen
kuwa manzo nafasi hii kuwashukuru director Sheikh Dr. Abdurazak walimu wa Abu Rayan wazazi tumeona kazi nzuri ambayo mnaifanya tumeona majengo mliotayarisha kwa ajili ya watoto wetu tumeona vifaa na tumeona natija watoto wakileta wakizungumza wakionyesha masomo yao presentations kwamba kazi kweli inafanyika na haya ndio ambayo tunatarajia kwa watoto wetu kuna matumaini makubwa langu ni kuongeza kwamba nafikiri sote tunajua umuhimu wa elimu katika dini yetu na umuhimu hasa katika wakati huu
in this new system no child is going to be a failure no child is going to be left behind every child is going to succeed
ni kama yataonyesha kwamba itakuwa ni shule inaoendana na wakati na nyote nafikiri mmeshuhudia ambaye iwaona haambiwi nini
maamulaha guud ee iskuulka Abu Rayan Dr. Cabir Saaq Yusuf Abdunoor oo munaasabadan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in iskuulka oo la aasaasay sanadkii 2017kan oo muddo kooban u dhisan yahay uu ku tilaabsaday horumar la taaban karo Maxamed Cabdi Bootan warbaahinta Star magaalada Mombasa.